fe bantu wana fe bayika fe bagala tulinga byenda po bagene nebibumba panyumirwa basanyuka nnyo nga tetulina buyimba chechechikeza buli kumacha ng'omulimi n'enkumbi mama wange kanyo kututale nakusabiriza sabuni ne mu byafaayo Kaini ye yata Abeli amazima ddala bwe baferi ekitonde muntu wentira dunia zendeka nkole bwefuna tonyigira yajabannemesa bali ayobewela zendeka nkole bwefuna tonyigira yajabannemesa bali ayobewela ebirungi byomukoledde tamira batunula bali mugule sata saba nempale dona tamira batunuza ndali kuwa Gende nebibumba Manyumirwa basanyuka nyonga tetulina buyimba Bogera bogera Bapipo batufuganya Tetulina chetu akola Na yate batuzoganya Haya Sendeka nkole Bwefuna tonyigira
Jako chuyo zange
Yadjala nemesa Bali ayobewela
Chuyo zange
Sendeka nkole Bwefuna tonyigira Masomero twasoma naye kati teria jukira na kubye twasoma twachanga futu polo nene tipo naye kati teria jukira na byale tipo mwe machine we babela teria jukira byankela mbela bila buli lukela ay 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 bagala tulinga benda po bagende ne bibumba banyumira basanyuka nyonga tetulina buyimba bogera bogera bapipo batuvuganya Chetu akola Na yate batu zoganya Haya Sendeka kone Kwefuna tonyigira
Jako chuyo zange
Yadjala nemesa Bali ayobewela
Sama chuyo zange
Sendeka kone Kwefuna tonyigira
Jako chuyo zange
Yadjala nemesa Bali ayobewela
Sama chuyo zange
Chuyo zange
K33Jaja.com